Shota kwangu ma adui Mungu we Niguse 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 Leon Niguse Itembele ye Ukigusa wachungaji
hata nami uniguse.
Ukigusa masikofu
hata nami uniguse.
Ukigusa matajiri
hata nami uniguse.
Ukigusa masikini
hata nami uniguse.
Na wa Kenya tutembeleye.